tujye tuvude inyanja n'emiga bye tusomose pulirizo lugero lw'abasumba bafe nempuliriza nabenganda balala kubona tewali yangambyeko tibibadde birungi byokka bonna bagamba kimu mukama yayambye kitegeeza singa teyali katonda banange twandibadde bubi o yesu waffe weebale kutwagala twandibadde tutya singa teyali gwe yesu twandisaani okutuyamba weebale mukama weebale singa teyali gwe yesu obulamu wandibadde mu matiga twandibadde tutya singa teyali gwe yesu twandisaani okutuyamba weebale mukama weebale singa teyali gwe yesu obulamu wandibadde mu matiga mazima buli muntu obulokoza bunyumya lulwe kubanga lugendo tulina gye tuva ate era ne gye tulaga abamu olugendo lw'obulokozi lubadde lukambwe nnyo lubadde mu kusitaana kungi n'amakwa mu luguudo abamu babivaamu tebya mukama birwawo abalala ne tulemerako kuba tumanya bisobola era singa tabadde ono yesu twandibadde mu ntaana oba kale ku bitanda ng'endwadde zitumalawo abange kyentegedde kwe kwebaza omwana gw'endiga otuyambye munange yesu weebale twandibadde tutya singa teyali gwe yesu twandisaani okutuyamba weebale mukama weebale singa teyali gwe yesu obulamu wandibadde mu matiga paka kunkomerera lirokoka bwe kiri ababivuddemu tebalozeza ku bulungi bwe tebalozeza ku mukwano gwe tebalozeza ku kisa laba gundi ajulira bulwadde bwe yasabirwa sirimu n'awona ate gundi atulaga nyumba ye mukama yamuwonya omuzigo oli gundi yagenda bwelu kati bulaya jakolera tefenno tuli mu nyumba ye tusinza misana na kiro omukwano gwe tulaze yesu guli unconditional mpa wagutegeera kabe mange tagulina bwe neetunuulira nendaba nga bwendi ne mbuuza niyandinjagadde awatali gwe labalaba nakuwa obulamu bwange era tewanswaza weebale weebale yesu weebale twandibadde tutya singa teyali gwe yesu twandisaani okutuyamba weebale mukama weebale singa teyali gwe yesu obulamu wandibadde mu matiga
Beyond Stranger Promotion.